degmada Bardale ee gobolka Bay iyo Weybal ka qabtay munaasabad iyo markaas ka galan ibiyeen hano kamid ah ardayda iskuulka Bardale Primary and Secondary School taasoo ha agaasimay maamulka iyo macallimiinta iskuulka wayba munaasabada ku qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka arimo bulshada degmada ee ku simaa gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenada maamulka waalidiin wax garad dhalinyaro iyo marti sharaf kala ankorin gudoomiyaha walbarashada degmada Bardale iyo hano kamid ah martida qaybta ku haytay ku hadleen muhiimada ee dhalata walbarashada
guulan geerkii iyalkan ardada aan tan surna aan ka mareeyahayn runtii waalidiinta meesha lahaa inaan ma sintin macallimiin saas oo kale yoono meesha lahaa inaan ma sintin saas oo kale meen dardaaramay ardada kale oo geerka hortaan fiidiyan yoono subahayaan in guulu amal diiran yamaa sheegay in yoono dulqaadan sabar iyo waxbarasho adag inaysan moojidan la dhisin ku baahanyi inaysan guulan geerka ardada foonfoonka batti deerti inaysan deertan meen baahanta dhabaradeeg iyo walbarasho isabaran baahanta
ardayda ku qalin jibiidi foonfoon ku qalin jibiidi waa maalintii in ku horeeyay dugsiga hoose dhexe degmada Bardale arday meel raay foonfoon ku baahsa oo goor joogna waa maalintii ee farahan ay wali basan lahaa hambaliyo anta kale ma ila raay kijarta phone 1 the phone 2 phone 3 kijarta qolada ee dadka bari ay ila raay bariibada suqantada teersada isee way ban si ku baahan yahay intii san ka deysatan qaybo is hadda si hor jaraan deedii kale wali bad Bardale geek wal ka faanaya ma lahay inuu hor dhaanki dugsi sare Bardale ma lahayn kun sagaal boqol todobaatan afarti ana fasalkaas geeski jaraan ka saariya bariibada ninka bilaawe mahaysan kuraas mahaysan idoga noku lukoyani hati geek waliba ilaahay in kuma ilaahay in kana ma anti ma ilaahay Bardale ka helna dugsi sare ka helna jaamacad ka helna nanen ka bana ma ilaahay bay do safar nanen ka ban anta hoba eed ka ku bat id adan lahayna seedasi waalidiin kale ma ilaahay galan la kay qoblay kulleeji seedasi laakin hati iddati rood aada galan wala ka siyaasi raabti bareega hanagaas oo aada ku qaadaas yowalka barada hayta guulmiin waalidiinti meel raay joogdigaas gelay ay toona meel raay ka maadnagaan
dhanka kale gudoomiyaha arimo bulshada degmada Bardale maxamed isaaq maxmuud iyo wayba u soo tilmaamay in ardaydu iyo mudanyiin abaal marina u soo na bogaade in yo hayaan hano dadaal badan
secondary ti maana meel Bardale form 4 dadka ku baahan Bardale geeg maalintii in korreeytiya ilaahay walan ka mahadiyo markii ilaahay mahadiyo shukriya taas ilaahay ka mahadiyaan lan welbe maana meel nasiib kis geeke hele lan welbe midka gebroon iyo midka tii roogan helan da jortiyo jari ma hel da tii roogan ma da kee ku dambeyl fursad tan fiin aya un rajeyana laakiin meel bade fursad halaw shee meel ma halaw meel la helaw shee meel hanaan duu Europe ma duu walaal hele meel fadee lug faayday sidoo la ka dhagada oo wal ku gomsid ma wal hele isleed iyo wal mantaraas marka fursad uu helno ilaahay nasiib ku faayday isna dadaal badan iyo badan soo binay hoob ilaahay ogolaada ee biyeedan ka mahadiyana ilaahay mahad shukriya ilaahay ka mahadiya dadkii maalaamay waa madaxweyne abdulaziz ku yimid dawladda koonfur galbeed dadkii maalaamay walbarashada uu gaabkan walaan kuliya dadaalay dadaalku waa soo bi wasaaradda waxbarashada